wine for me, blingin' on me. Careful na vocheza kwa ujuzi, hakuna zaidi yako kwa limuvi. Amerigada kama ruba, nimenasia, vibe ya mluz, imegania. Hana niweka kwenye mood, kila saa, kwenye mood na jida. Promise to be loyal, every time I be there for you. So give me love, yo, and I'm gonna give it to you, love, yo. Ni haya ameni kama tapapaya kama ubaya uwe ubaya sije bugi kanyaga waya. Ongeza my love, baby, ongeza those. Mikiki, nisha waka those toki. Micheza watabamba, fire pon things. Joto kacha, kacha, ding, dong, ding, ding. Joto sampu ya gita, nagusa nyuzi. She's a fine girl. Fine girl, fine girl, she's a fine girl. Kulina jangu soni haya. Ameni kama tapapaya. Kama ubaya uwe ubaya, sije bugi kanyaga waya.